uqeqesho kubalimi basezikhali zone eMandeni ngokuvuthiswa komoba. Isikhungo sezocwaningo lwezomoba siqikelela ukuthi abalimi bathola inzuzo ephezulu ngomoba basuke bewuthumele esigayweni. Mhla ziwu-13 kuMashi ku-2020, abalimi abalima ngokuncane basezikhali zone bathola uqeqesho kosayensi base-SASRI ngokuvuthiswa komoba. Lolu uhlelo olwaluhlelwe ngokubambisana no-SA Cane Growers. Kubalulekile ukuvuthiswa komoba ngoba kunyusa ubushukela obusuke bokumoba obuthunyelwe esigayweni. Zintathu izinhlobo zezivuthisi ezivumele ukusetshenziswa emobeni. Eyokuqala i-Ethophone, eyesibili i-Fusilade Forte, eyesithathu i-Modus. Ukuvuthiswa komoba. Umoba kumele ube namahlamvu okungenani awu-8 noma ngaphezulu. Okusho ukuthi umoba kumele kube ukuthi ukhula kahle. Futhi kumele ube ukuthi awuhlaselwe isihlava okuyi-eldana. I-Ethophone ufaka u-1.5 liters. I-Modus ufaka u-1 liter. Bese i-Fusilade Forte ufaka u-225 kuya ku-275 wamamillimeter. Izindlela zokufaka. Ungasebenzisa i-Banoi, ungasebenzisa isigubhu esithwala emhlane, ungasebenzisa i-drone, okuyi-Banoi likagijelwa muntu elilawulwa nge-remote. Izimpawu uma ngabe izibulala izivuthisi zisetshenzisiwe. Ezefusilade Forte. Ukufa kwekhanda lomoba uma ngabe uklaya phakathi. Ukumila emaceleni. Indingilizi emnyama ikakhulukazi kumalungu amama phezulu. Ukufa kwamahlamvu lawa asanda kuqhuma. Kuyaye kuba amahlamvu amabili kuya kwamane. Eze Ethophone. Amaqabunga abamafushane ukumila emaceleni komoba. Eze Modus, amalunga abamafushane ikakhulukazi lawa amama phezulu. Aluba ufake izibulala khulu, kumele kube ukuthi umoba wakho uwuhlolile. Uwuhlola ngokuthi usebenzise i-Purest okuyi-app etholakala kumakhalekhukhwini. Uyakwazi ukuthi uyi-downloade kumakhalekhukhwini ukuze ukwazi ukuthi ikusize ekwenzeni isinqumo sokuthi umoba wakho uzowuvuthiswa noma qha. Kodwa nduba uthi uyisebenzise le app, kumele ube nelinye ithuluzi okuyi-refractometer okuyilo ezokugalela ujuice ukuthi linobushukela obungakanani futhi lowo juice ucoliseke kangakanani. Leli thuluzi i-app phinde futhi likusize ekwenzeni uhlahlo msebenzi lwakho ukuthi yiphi insimo ozoqala ngayo, yiphi ozolandela ngayo, yiphi ozogcina ngayo, ngoba iyakwazi ukuthi ikutshele ukuthi umoba wakho usovuthiwe noma awukavuthwa na. Lokho-ke kuyosiza ukuthi-ke wenze uhlelo lakho lomsebenzi ngokulandela izincomo eziyobe zenziwe i-app. Ngiyabonga.